ito ina kumbuka ngatata endo mwaka wangi lila nekomi Endo ya miezi ya miyane kumbuka ngabaiza ito ina Makawa na mami wako na uwe anyo ama ya kwe makele Makele mawamu sande makele Makele mawamu sande makele
Mabibi salama. Yale jembe refu unaona. Loga security in headquarters. We are going to run. Why are you going to run? Why are you going to run?
Mona.